njogera ko bingi lwesiberawo
Red Banton again
Red Banton again zetali komawo
Leon Island in combination
Banjogera ko bingi lwesiberawo
Come on information
Njogera ko bingi lwesiberawo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Njogera ko bingi lwesiberawo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Njagala mudireza atwala muzisabe Kubanga ndaba kisuse kekiba kibe Muzunga na bigambo nze mundekere peace Nasibanyumya ku luguudo mukuba kisi Kitawo alabye omusajja yasasula fizi Bakusomesanga wivye na kati oyogera wizi Ekigambo kyennyini ekiriwo kati okozesa huzi Chansi y'abala babona babayita abatisi Ate ne banyiga ku bantu bayita abatisi Kumanya olondola watuka ne gye pangisa Waliyo omukyalo omu gye kuwomera Yatandika mpola emboozi nasumulula
Bannange mumanyi Red Banton abamututte abatuse
Naseka buse si muoga kaira kuse Tumanyi jengundi laba ya teno jena Kamulari ya kawanyoli ya kumanyi ya kase
Kamulari ya kawanyoli ya kumanyi ya kase
Banjogera ko bingi lwesibera wo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Banjogera ko bingi lwesibera wo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Kati ndakomyewo bye mwatuma mbisasula Kumanya munyumya nyo musinga n'olupapula Iiii Lwaki temulika Kano kabadde wa kwini kwayoza motoka Tambula mpola nze siri nda salebedi Funa bonyumya nkulesero nda mugredi Nonyumya kuba nongo swameza mpredi Fredi, fredi, ngo tude na mshedi Yeze misa redi eno si bata tredi Ama muba mboza ye lwaki ndakomyewo Aba tanja gariza ya komyewo tachataya Aba muba nzude nebize redi bantanya kunyaga Nakubya yogera teri chitufu chalaga Tumanyi jengudira baya teno jenaga Kamulari ya kawanyoli ya kumanyi ya kase
Kamulari ya kawanyoli ya kumanyi ya kase
Banjogera ko bingi lwesibera wo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Banjogera ko bingi lwesibera wo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Banjogera ko bingi lwesibera wo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Banjogera ko bingi lwesibera wo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Njagala mudireza atwala muzisabe Kisuse kekiba kibe Nze mundekere peace Njagala mudireza atwala muzisabe Kubanga ndaba kisuse kekiba kibe Muzunga na bigambo nze mundekere peace Nasibanyumya ku luguudo mukuba kisi Kitawo alabye omusajja yasasula fizi Bakusomesanga wivye na kati oyogera wizi Ekigambo kyennyini ekiriwo kati okozesa huzi Chansi y'abala babona babayita abatisi Ate ne banyiga ku bantu bayita abatisi Kumanya olondola watuka ne gye pangisa Waliyo omukyalo omu gye kuwomera Yatandika mpola emboozi nasumulula
Bannange mumanyi Red Banton abamututte abatuse
Naseka buse si muoga kaira kuse Kumanyi jengundi laba ya teno jenaga
Kamulari ya kawanyoli ya kumanyi ya kase
Kamulari ya kawanyoli ya kumanyi ya kase
Banjogera ko bingi lwesibera wo Red Banton again zetali komawo Banjogera ko bingi lwesibera wo Red Banton again zetali komawo Njogera ko bingi lwesibera wo
Red Banton again zetali komawo
Nzenga sibanyumeyo kye mutundira kawo
Red Banton again zetali komawo
Njogera ko bingi lwesibera wo